Amuba yangambyo inagana agema bega
kati naka
takiriza ayagale nyumba eyo bwoba wa muzala mu abana obere mu bubezi na tulotwo nge nyumba eri mu manyage.
That is not fair echo tali fair angambya ateke mu manyaga abana be nange siriko nze tanteka ko nzo mubi kubanga wemba siriko sijja kunyagira gana ganga gali ku street agatalina wawe sijja ganyagira na ye njagala kunyagira gana agage
wa muzala mbana bameka
babiri a 12 year old boy and a 8 year old girl
awaruzungu neruvaya
ndurumanyi
Na Uganda munnage kanuke kadde koba dolindirira mu program ensena womanyira ebiri mayumba g'abantu mu kisenge ne mudiro
muzeyo mwana wa
omwana si wange
chechi kakasango mwana si wo
yango bakuchitanda nalyo kafuna olubuto kaze yotasima
na pamusha mwamwa myono yandika ngenda ya miezi mukaga
etima efobitizi enge okusomozebwa awamu ne sanyu nno
nona okubu shoko ya bitegete ne muwa doctorate
muntu wao mama mufunde ngendo okutandi okwaita doke
olwale nga silaro kuno rombale ngayi
ebijjudde mitima gy'abantu
omuzeeyo kyamwaga
muzeeyi mwenda
olimbani tetienda mukazi oyo mukazi ajja kunditono olomukazi asigaza kumpa butwa
obusosoze ne restituta nakapacu wano ku 9 akatonyeze mukaga busoga 1 omwoyo gwa busoga
Amawulire agasanyusa okuva mu MTN yogera era oyogere ku bbeeyi dondolo gula bando yeesingayo okuva ku agenti wa MTN akuli okumpi oba nigabwa star ndala not star ibiri ndala hash
okufuna eddakiika 8 n'okwogererako MBZ 5
n'okuweereza obubaka 5 bulambirira ku nusu 10 lwonka okumala esaawa 24 nambirira MTN awalala tutulemesebwa enkola n'obukwakulizo olina obigiirako MTN erungamizibwa n'aba Uganda Communications Commission
kyenda katoneza mukaaga
osoga enja nkubulire nze kati ntuse olutawasa abawala bonna bayaye tebasasira buli gwe ndowooza okwagala mu mutima yaba mujozi Amumire obomume omule
Ebanisi mufano olimba Obufumu kabonero kakwagala Ati manya ataina kwagala ataina katonda Aduka ebizibu tabiwangula Ngono biwangula tobiduka Obufumbo mbuwangula toina kubuduka
Mateka ganga ganyuma Nayagala neme kulwayo Nalo endude ayo mba Kauliriza nevi gambo nento kufumbo
Waliwe virete bolwe songa Kolo uza chiali ayo mba Chiali arwana chanyiga Webuze Kola vika walina yomulala Atenga Ye muri akwagala ati wicha musuka ko mwatesa
chichi alayo ma
unange musiyo kwagala omusajja wafuna yo mulala ona mulabanga chipafula tauliza
chichi alayo
unange musiyo kwagala kwagala kujira mwekuba kachao wakati mukusoberwa nazo musango zindaba nwali omujozi ngabandi tomulaba mu mugaso omukwano gogu abalala kyamuniza
Sasiri Abana mu basasiri Abana mu basasiri Abana mu basasiri Abanange abafumbo Abafumbo Abangi Abafumbo 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 mwe muri ba honorable Abafumbo mwe muri ba minister Abafumbo mwe muri fe banakapachu Abafumbo mwe muri ba engineers Abafumbo mwe muri ba pilot Osoka kuba na kitibwa no lyokofu na kine kirale ekyebweru Tereza ekyo mu nyumba Abana abato Banange mbabulire bino ebintu mubikola mulowooza kusaga naye gye bujja tugenda kwevuma bye twekola Jebuja gwa mchala ampuliriza na omwami ampuliriza. Bulicho kola, bulicho siga. Tugenda kusasula. And we are going to pay painfully. Tuganyo okudda kunono. Okutuulo okutesa. No kuuliriza. Mwesiga chairman. Mudukira mbana bachala. Mugenda ku police. Mugenda ku court. Mugenda ku radio. Edde ebisenge byakolanga. Biada wabanange basenga basenga mwabachi nga tulaba goma sine mikolo buli lunaku basenga bebawe bintu mwalagawa lwachi tutuke no ensonga ezirabikange entono ekisoka tusomye nnyo amalala Obutawabulwa, obutawuliriza, guno omulembe tetweguya, omulembe guno buli muntu amanyi nnyo, omulembe guno buli omu ayina amumanyi, ebyo ani akumanyi, ononkola ki, ontwala wa. Kakati kituufu, oyinza okuba oli wa kitiibwa. Era nga tebasobola kusiba, era nga to, naye mukwano gwange abato. Jebuja bine bintu tugenda byevuma abana tebakyagala kufumbirwa tukakabakake abavubuka tebakyagala kuwasa tukakabakake babikoye balaba bine ncha neggulo obufumbo kwenyi kunyigiriza kugumikiriza kugezaako tupondoka mangu abafumbo buli omu amanyi Amazima gakatonda muguru eno generation abafumbo tetucheguya kangenda ja kunonya lwacho roza nti gogo bayino kunonya aja chiulira kangende sija muwafizi abana bana mtula mwaja kunonya lwacho linda bakunonye na mwaba chala kangendo yomsaja jia kunonya luacho lindaba kunonye abana bo nobale kira mujao nobale kata yobambi abachala maswiti wange muli mikwano jange nyo na yenso bitukola nyingi abami bakole ensobi na enafa abachala tukole ensobi tetutu ukiride teri malaika program zino zetuleta mbasaba zibenga za kuiga banange zibe za kuiga mbega irira buli omuoli tova mbufumbo bo just like that kubanga gundi ya vayo nawe no vayo bawa gundi siye bao ebikola bawa gundi byakola bawa gugwe uwo si byakola naye mweyinula olwokuba buli omu tayagala kuwuliriza temwagala kuwuliriza temwagala kubanenya temubuulirirwa temuwuliriza ate temweguya but I don't want to know muyina akaga I don't want to know nogamba katulepuke where will you end mulepuka where will you end ekintu ekitono ekyandigweredde mu nju mu geti love you people how far you have gone zene chisiba sigula nze sikitegeera chine mo kumanya eroja laba angaona rebona yafu na haba wabuzi amunga wama togeza wama tukolabodi wama tukolabodi nono na yali nene haba wagizi haba ujibobu nyama teba yebu fumbo wawi na inga atebwe biono nika bada kubali inga waseka mubagende rere baba waga mwaukane owena uja katumbuke nowena uja katumbuke na yewe jiunya bachukule kamuweka buliru mubera awamu bitambula mutunulira abafumbo abakoledde awamu amazima ga katonda muguru dwete yabadde wanonga agamanti na kapacho okoze ne doctor we started from zero twatandikanga tupangisa tagala bato mulo mulabire ku bino byokke ebiyise byononese we started from zero abo bonna baroda batulaba abantu batulaba twatandika okupangisa feno nga twazunga nze napangisa ako ne walukubeyo nga tuline doctor twapangisa twatambuzaako ebigere era twabeerako enjala twalya anonno ndi enno msajatu nga mugamba nti leero mukene gaganze wakiri nsotera ovakedo ennaku ebaawo n'essanyu libaawo naye mu bufumbo kuguma era kuguminkiriza tewali alina malayika mu nnyumba ate abakyala ffe tulowooza nnyo nti eva ffe tubeera ku kituufu enensonga nnafu singa honarebo okwata essimu woba toyogala kwogerera ku rediyo kale text me enensonga nnafu nnyo singa okwata essimu just make a state mukole endagaano webibanga da kituufu kuba yeona ekizibu ekiri wano kati buli omu ayina obusungu gw'oyina obusungu ayina obusungu nze nayogedde ne bawo bawo agamba mu bigambo bye tolina kye wateeka mu bulamu bwe yeekolerera nyumba wagisanga yaggwa poloti eri mmanyage oyagala kumubba kuba olina agaana ag'emabega upangira abaana bo baalemu aw'okulaga nawe okubeera tolina wakubateeka
gali ku street agaana gange galinda nnyage gajje gafunawo okubeera
tolina wakuteeka ati alowooza ennyumba eyo yagala gipulaningiramu baana bo
I'm just asking ge gali ku street kuno agatambula agatalina wakubeera galinda nnyage gafunawo okubeera agaana gange natunda kyagaana ago nze nga safu na busungu ye kufunamu
poloti gye watunda yali ya miliyoni 3 n'ekitundu
natunda namuwa miliyoni 3.9
akuwesa tuwechendo vemu
mu myaka 15 zikyali miliyoni
3 nebanange no programu wetu najima
mu myaka 15 zikyali 3.9
atenga ena baba we kutuka ko bukutu
atenga naka natatadde mwagabana kati what about me ya siga from grass to grace
nja kubulire Zeka chintu soe mutawasa Kwa wala bondaba yae Tawasasira Kuli bwendo ozo kwa gala Mutima yaba mjozi Kangumire obo mbe umuli
Simona ribaji je
kutu Naka kupangu mbote mkayumba Kayikuli ya kufuna evidence
Mukabone roka kwa gala Atimanya mataina kwa gala
Niga star biri munana e musta mukaga hashi banakuba nange bachala banange bachala banna obamba yita mirundi emeka mwe nkoze program banange nokadi wankadiye puliro omubiri gukoye omubiri gukoye bambi nkoye bine bibozi banange bino turekerawo abachala nengamba Mwamuli mulavu na umami wafe. Wandika muandike. Tinze nante za reste. Nguze na umami wange wekesa. Nga mchali mkwano. Sawa zinola benda gano batu wakalo jikola. Mbu nansubuga. Mbu neona rebo mbu waguze. Echo chiyi nzobu tasobuka. Omula mzali musango guna. Gendo gutu ulamu. Nze musasi. Gamba wasamu milioni satu na mitwaro chenda.
Kati it is now 15 years.
Zizadi.
Naka. Na atazadda afuna.
Kati omanyo narebo mpira gwa kusambye. Ntinebu onolemera mu nyumbe. Banki genda ku kasuke weru rampaka.
Naka.
Atera ne wetu kwata sente ne tuzisasula mu bank. Endagane sigale eri manyaga honarebe nyumba ye wadembo kutundira mu butundizi kwe kama ne tusigala onga tuli mu banga
na kanti yegwe kama labyo na
mfude
birete bolwe songa koluza tiyali ayomba tiyali arwana chanyiga we buzi olabika walina yo mulala atinga na yemuri akwagala Wichamusuka po mwatesa
Chichi alayomba
Unangi musio kwa gara Omusanja wafuna yomulala Onamula banga chipafula tauliza
Chichi alayalwana
Unangi musio kwa gara Kwa gara kujira mwepuba Kachao wakati mkusoberwa na zomusango Zindawa mwali omujosi
Checho abali kubati mumbuza ko cha ombo maminga we katankira nyo chai kastabi nsuka ko nywa koko mwagala ntabuke mutwe kati amasimu nga gudde amasimu nga gudde kampulirize ko kuchive wamwe esimu ya honorable teriko njigeza ko guno bagwa kumeka teita mu teriko teita mu
nchanti awo bolabira naka
aa Neda nyabu.
Singa yali bifoji ingira.
Neda nyabu totu twaleyo. Oli muntu wa kitiba wa vunanzi wa inzo kubanga tayagadde kuogera ku mpeo ngaba otubajja tegere dobozi lye. We no tu ya nyebine bintu bino buli Johnson mesa myaka 2 muri wano muuliriza te musa mu nkola. Kati entu yo zizo. Ali ku line.
Mchala doctor.
Waji sebo.
Kulamusa nyo mchala doctor.
Nange kulamusa nyo mwami magara.
Kili za nevaze doctor okuwe moto kei emi pile minene. Kapu vantu neva gamba. Oba ya alio vuga. Na hii yenga tamayatato wa rativu keyo. Na ya chitivu anyo.
Amina.
Moto keyo yongelo kuwe sa makaga mwetitivu.
Amina.
Ila nabalwa tebe konga bagenda ku doctors at home. Neva ngamba kwetelo kuulila kuna kapanchu. Mbuboba teka kubusimu wawe. Katiku usongeli kumeza wu. Mama edu gapo. Nabi inji. Simanyi. Mama lutalo lwa. Musajja kweba kano mwalo oli. Oba lutalo lwa nyumba. Kube ngeri jali obuluga mwawo lulimi. Ndukula angano musajja oyu. Alabi kayalia gumide vyocha. Ngabu wala bafazo oli aliokaba. Olwa makage. Ngaba family bamwe kulite. Oba kato musajja. Nitimuganyo kwa testimu yu. Alaba ntibuwa na fulumi ya vigambo. Nilie gata nivyo mchalono. Biyabu kufulumi yao. Abali mkatale nivagamba. Aha. Ebya amaze kunywa amaze na alio kami fulumi ya. Ebya viswaza tuwaza. Bila vika doktor. Omami kwe kufuga. Embela na hata kwa testimu yu. naja kongelo mkubile luvanyuma naba chala modulei mamanyo kutabe katabe kebe gambo nebasiba kubasaje vitali vitu katinovu wa echokola mchala we mchala
we katuulizeko abali ye Kenya. Hello
alo mama
wanji sebo
oriota naka
ndiye no mulimutie bungoma
bungoma jie tulini yavo mama abantu abonze tenda bo mchalo abanga agalo kutuna mu yali bada akakanyo omuliro atese ne bawo kusoka ne banale go mutana tagena kufuna akakane
akakane ah bana Uganda bagamba nti wandi bado kakana
kuteseza ne bache yamani kuchalo nawona omanyi
betu biagana
kubira bache yamani
ali kulaini.
Hello mami mukama afa yesu yebaziwe nyo.
Ah, banangi.
Mwebale okutuweereza.
Mwebale kusoma.
Mami, mchala munange musabaze na ike ikane. Aya ate hona lebo ye na talife ya mami.
Talife ya.
Banange mwina akwesiza kuwaire ekintu kyo. Omusabye bulungi. Lwaki omuleta ku obulumi musaale eneyo okukairika. None sawe yo kuba bulidi omunga gali ali ulira mwina alimu alimu firiringa aye sawe no butimpera no mulire tawumbera ngeyo hana ona lebo bam enamba ya mami ojidi wayogera kunaye wakirira wali kumba li omulire moti chinoni chino omuchalo ona ikeika ne bana ange tuba mulavu omusada yako batuteme ina gange weyikiriza mami oyikiriza olokuba ngobo omwenda
wanje
atoli isubira binonti bida mami omutima gumenyese ale mbake mbako
na nawe gukumenye oyo kyagulanyi
ange gumenyese naye nga mami katuikirize nti hona lebaida agonda sawe no busunguliwo aye katumusabire agonde ayikiriza enumba bagite maina gabantu babiri nga kuzira bana ba mukyalo ono beyazaaleru yolede hona lebo yabayizo mukyalo yongeje alina abaana alabe kwe kwa santi ye bana bana alikwenda na gabana obono yeikiriza yawa ye kyabaana be ayikirize ye na bakole endagaano nga bala abaana bazira ku aye nga bali mu maina ga mukyala na mwani mami weereza mukama akunkumire
anangi. Kakati enamba ya hono, enamba ya balo teitamu. Tosala ganya bigambo. Kale, mbade nja gade nyo tusoke tuulizeko honorable, nga sinaba kuchaza tata womwana. Tuulizeko honorable. Kubanga, chalono kusinzira kundegesa. Kankikoze na kigambo kule, endegesa jaregesa mubanangi. Simanyo oba byayogera bye bitufu oba bye byobulimba. Munzikirize just katono nyo. Ono itata omwana.
Era ye yasiba.
Ne banange mumanyi wano we muze aje ati kuogera mazima. Aja ti wanowe muze kuogera mazima.
Magera mazima. Mukazi musilamu kuruhani yino mpise nayo. Era ansala nesugida yino. Njagala njikwate endayire mu byenjogera. Mpise nayo kukulaga nti kyenjogera nkakasa yino. Tusa kwete kachitabo kitukuve ekyo. Ndi mwana wa Haji ati wa Haji ndi mukazi musilamu mpise nayo. Okula ganti hona lebo byayogera bifu byona byona byali.
Kubanga hona reba gamba na yali na katambi.
Kale
ngoli ogamba omwana nti gamba woti.
Echa mutwazo musiba kyali ki?
Sibuli gwe basiba nti abana omusango wajeti.
Mm.
Sibuli gwe basiba.
Eka
abantu bali kirinya very innocent.
Naka.
Yasose yonga bamusibira bwemage.
Naka.
Tata omwana siyono.
Iyoyo.
Nje kamwe muzindalo na ye muganda wange batumwe
namakomera jegali age chikazi batutwali
endelea kufuatilia hili Mama TV ina kila kitu
Mama TV tugabane tagane. wagala ne mama TV yeliko byonna elage bino baby zine video we myuyu elaga mawanga afirika yuna yuna endelea
kufuatilia hili mama TV ina kila kitu
endelea
kufuatilia hili mama TV ina kila kitu
On YouTube, Mama TV Uganda. On TikTok, Mama TV Uganda. On Facebook, it's Mama TV Uganda. Follow, like, comment. Follow, follow, follow.
Otalieta irogo, amazima galindi, ejiru airecha cancer, ni mukenembia, chiriyo era chikali wo. Toikiriza kumita mbulu minga, Rays of Hope Hospice Jinja. Aba kwenye na madistrict ya idhebu soka, nede etolo ire, bali wo. Baidanda mbuku kendeza mbulu mi, eri avalo ire, aba cancer, ni mukenembia, kuwerere. Baga na idinda kuchira road, ploti kuminamana na ba. Baku kebele, okufa kusawa waina edo kunjo, paka sawa muenda, edo regulo. Avena maingo ne buyende okusaba kwaime kwa iribwamu kuba Rays of Hope Hospice Jinja baigwire wo office daibwe mubitundu ebyo kuba ku 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 7 9 otegere obo okwebuza ebisinga wo oterabira naba Rays of Hope Hospice Jinja
omuzaire tebereza nguo wangu ile school fees owo mwako mulamba sasula busasula school fees Ngoko ze samomo, niga star. Chiku minka gana itanu star. China na hash. Olonde ku school pay. Sasula school fees. Wege ite kubana mkisa. Aba wangu ziba ife. Enko lanovu kwa kulizo. Bigo beredwa. MTN. Awalala. Titu komeze keka.
Kale, aba tuuliriza. Mwasuze mutiamu. Mwale kuwanga mutumbu de. Tuli ku 90.6. Wanawe tuli ku school lane. Baitawo kubusoga 1 FM. Tuli moyo gwa busoga. Mchibuga Jinja City, wetu sinziro kuwa weleza. Aba tulaba mobitundu bie Uganda bie nja ulo. Tuto tuafuruma paka Kenya, njaga la kula msako. Mwenda mwenda batabani bafe, abali yawe Bungoma, abali ya Kenya, abali ya Sudan, Bahrain. Nebitundu ebiliranye, mwenda 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 banange mwebali nyo, mwebali redala. Ngasina bakuchaza tata wa mwana, bana Uganda. Njaga la kusoka kuwebu zako kumwe, tata atuse. Tumuchaze, tata tumuleke. Tusoke tuulize honorable tata omwana aliokachare. Amasimu gangenga gude njagala kusoka kumanya. Abali ku TikTok, abali ku social media, ku platforms ezenja ulo. Tata tumuchaze, oba tusoke tuulize honorable. Kwa omulamwa gwa programu eno gulichi gwa honorable kurepinga mwana gwa nyumba ya banka. Mwemute sachi abali yeyo kubanga. Ono mchala tuwabade tugamanti ya jeno omwana. Kubanga okusinzira kubwayo gere nyo papa nga tulooza nti ayinza okubaya badde asiiga ayononera honorable kifaananyi naye agamanze obujulizi nina njabu kuba ku meeza so mukumutuma tata w'omwana n'omwana gambye omwana ali Kampala naye bamuleeta so gwali wali eyoteesa otya do we really have to go for tata w'omwana n'omwana program tujongereyo oba tusoke tujipozingire wano paka ancha tumalo kulaba honorable gwali kulaini oteso otya rahuma gambye chris ekitufu na katata tulindeko banange oyo iya ni bwagambye tulindeko tata atuse already ali mu studios ndi naye wano rahuma nze ndi meka I think you're my neighbor nze siri kyo bado gamboli okay Regan abe bahare ini mbuba yombamburu wachi bote tuba tumide kari gambi yono nishibana nge tulindeko kuchaza tata tata sokari indeko ye msao Catherine Susan Owengabi tata linda koka tono agambi ya mami let's first talk to the tata no mugumu bitia ya dza gambaze nchade chije chije alikula ini
Mama, ngo bale kuweleza.
Banangi.
to see me and Perezayo. And as a change in your mutual way, like a dance song at Yakua.
To call it to Tiatuzimaze to Tia.
Oh, mutual way, we are by the Alambula. A Mazima gain, and Marimu Proti, Yarujia.
Tuongere kudobozi mama Sumaya.
Kati omwami ono wabademo okutekira andiko mu bana tubagandika mu maina abiri omwami n'omukyala nga nibene kizimbe ekyo. Akitegeza omukyala takitunda n'omwami takitunda kibenga kyabwe bombi nga batunda ploti eri nedifuka dabwe bombi. Nendo woza yange mama.
Tata ono tumuchazo omwala tata tumulinde kono.
Ta baba tusoke tumuleke kuba tuli kubyanumba tuli ya mwana. Ifo tuli kubyanumba ne bituli obubya byo mwana byali bya inuma byawa era no mchalo yakubya focus yange. Eri kuchizimbe kiri kwagana namba ga banka.
Ah. Obiwulite. Tweyanza nyo tweyanzege. Onagambe tusoke tuogere ne honorable okusoka. Abeko kyatugamba nga tetunaba kwongerako obujulizi bulala ali ku line. Jendi sebo. Mwebale kusoma.
Lukwaga na Fred ali bukyama tuluka tuli mu kimeru kuandika tuwatwa mu za mubongo. Kwegamba muze yono yeso nga demo kubadi bali maliriza. Omwana soka ile ku kumbali. Toka tumalize songe ne ground sawe ne yeno mbere kunja kuja malochi abe banka bale kunja kutwala yeno mbere aya ate nona lebo yo abe mwika ni akwanga kati omusindi yazimbira ko kuba wansi gwali ene gwa mchalo yo babe baje ba kubaje kumeza baikani enumba washirebe mmaina agabana ona leba mtu fe ino abe mwika ikamu enumba ayikirize aji wa mchalo yo kwanga omusindi ya kuzimbira ko kuba wansi.
Naeba na Uganda katu okujja konga ona report otuta ogumye no tutangaza echa mazima. Bana Uganda kwera bira kuyinza kuba kwera bira kutya dalo omuntu gwotandise na from scratch. Notandika ne munno no omuleka bwatyo. Sikirizanga byoyogera bitufu. Hello. Hello.
Ala mami yoyogera kuniba bili ya Saida kusinzire soku ya redia.
Ye mama be Saudi muli mutya.
Tuli bulungi.
Mwebale kupaka sabana bange.
Mama, kale mama. Mama nze mbade ntesa.
Ye nyabo.
Ndiye chukuru enye chireso mchalo yo mstudio. Kwa gala makage. Kwa hali bada tusoko kulinda mwo kuchaza tata wo mwana.
Eee. Hey. Kubanga mkusoka.
Tulioke tukwate kwe chochina bacheta kisiza.
Mkusoka tuasose kuroza nti norimba. Chovola tuwa kutumia bachi. Eee. Wano tusika kone kuelio. Tuwa ya gade tusoke tuwa orimba. Oba ne tata kasi tusena ndaba ali siriasi omuzindalo gumuli guti acha cha 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 abali ku TV
mwereza mama
mwebale kuuliriza
nze muwala wa tija wa Bobby.
Oh olio cha mwana watu
je ndi munange mama kakati mama kumulamu ogo gwendiko gwentesako mama. Mbadde nsaba omukyalo oyo asooka aleke muzeeyo oyo gwalese mu studio asooka addeyo kuba tetuli ku mulamwa gwa mwana ebyomwana byaggwa mama naka nze mbadde nsaba honorable sooka oyogere naye honorable ateekwa okuba ali kutya kubanga tugenda mu kalulu
atyo
okujjo okwogera okwo kumpeo kuba abantu bamumanyi mama. Mbande saba mama sokote bali ne onale bobogere oyogere nabo bombi. Mama manyire ne songe sobola okugwa byono bisobola. era oyo mukazi kyakugambye nti kati gwe solution yonna banange
honarebo gwe mwogera honarebo gwe mwogerako mumumanyi honarebo ayina arogance tagambika honarebo ari proud nze njogera ne honarebo honarebo ye ulira bulala simanyi kyetuyinza kumukolera honarebo
mama nekirala ajati musaba akendeze ebigambo ajati oli muganda wange ajati nkusaba okendeze ebigambo ajati ebigambo bingi
okwogera bingi sikusinga
okwogera ebigambo bingi sikusinga ajati buli lwoyogera ebigambo bingi onalebo kwali kuna kulaba era kuwulira gwolowooza oli kwogera bimusanyusa salako ku bigambo ajati kubanga naawe kyoyagala tumanye olina obulumi kuba gwe watandika onalebo okumusitula okumutuusaawo naye ebigambo olina bingi maama kendeeza ebigambo muganda wange
ali kulayini anange hello ali ku simu anange
alonaka
wangi mukwano
webale otuweereza maama
webale kuwuliriza
ono aishe nawandalanga bulijjo
tukole tutya
nze naaka kyendi kubona baaba w'omwana mutasooka kumuta mu studio kuba ntegaana ensonga eriwo yanumba ebirowe bye babyaga tusooke tusooke okubitanululamu emale kuba ebintu ebyo naaka bijja kuzitowa olwende yakozesa omwana ng'akaali mu myaka mito olwende saawa eno emisango mingi mingi nanja tiyesooke yeikaanio meemale oyo byali kwogera oyo nze naaka ndibona ng'enumba eyo likwenda omusaada asasula enumba esigale ng'eri mu maina g'abaana na musaada ngezira atunda numba eyo nze naaka n'ebyange
kati nno mbabuulireko abatuwuliriza ennyumba gye twogerako Equity Bank egibanjako obukadde 8
plus something
obukadde 8 kale zaali miliyoni meka ze mwajjayo
mbu yajjayo 2 kubanze saazirianako
n'asasula n'asasula
nezisigala musa
omusajja ono lwaki oluusi njira ate honarebo ne muyirayo akabiga nti wadde gwe oli mu kwogera ebingi ennyo naye yatoba n'ava ku 2 nakka ku nnyumba paka ku bukadde 8 nangamba naka ndi mukalulu saawa zino sirina ssente era oba banka ennyumba egitwale ekole ki
egitwale
egitwale gwogamba tegitwala
naaka
wangi
omwami oyo yakikola intentionally kubanga bw'ajjayo ssente ezo nga tumaze okumuteerako omukono ajjayo ssente jjukira awaka yali takyabeerawo mugamba mukubira mugamba naye gwe
bw'aba yakigenderera okwewolerako ssente lwaki akusasuliddeko paka ku bukadde 8
anti wuliriza naaka kyenjogerako lwaki ngamba nti yakigenderera yayagala asembezeeko amalaaleke waaleka akindekere ntiwuliriza anti mungainina ebigambo bingi naye watamuteeringiolli
mukyala musiraamu towaayiriza naawereka
lwaki tompa tayimu kugamba ekigambo
tayimu twagikuwadde saawa eno yahonarebo kati gwenoonya gwenoonye gwenoonya honarebo woogaana okukwata okujja oba okukwata essimu yange kati nja kuba siina pulaani ndala gyenzizaako nja kuba siina pulaani ndala kubanga ffe wano what we want is justice twagala tubayambe kino kive mu ddiiro we want to help you clear the 8 million why aren't you picking calls ogamba tolina miliyoni 8 ekizimbe kyekyo kyonna banka ekitwale ku bukadde 8
tokya
naawe ebiveemu bino sirikako
bigira MTN kola tunes owangule chakala MTN kola tunes ofuke wina ovimbe subscribe ku MTN kola tunes owangule si boda boda get fresh vibes winning a million for na dimes sabura tune you tell your friends bigira MTN kola tunes owangule chakala MTN kola tunes ofuke wina ovimbe
digida ne MTN Caller Tunes owangula ebirabo ntoko nga boda boda ne sente ku momo nyiga *170 *200# otegeka kayimba koyagala obe namukisa nawangula nga tuli wamu obuyimba bwaffe tebulemesebwa
MTN.
Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Weewala abafere. MTN ekubira ku noti 3 emubiri noti, noti noti noti. MTN erungamizibwa kitongole ki Uganda Communications Commission.
Niga stabili munana, emosta mkaga hash, mkazanyo kana kapsoga 100 yu bingo. Bachala banango mlanga gwemba kubira obaba na Uganda banange mwena wampuliriza. Bofuna akasente, tandi kokola, tandi kokola. Wemba wafumbo, endagano, tusomesezo kubira dala kwa fande mpanuka. Baitha wa fande mpanuka, jagala kweba zoku ja okunzi kila kumzeika wesa. Thank you so much. Weba li wajia paka neka makagange munange na sima nyo. Jagala kweba zane chitongole mukama wafe atuala aba polisa kulile chitongole cha PSU wanumchibuge chejinja fande bya Ruhanga. Thank you so much. Na mabugo na simi yenga wampade manji. Mituala ana. Ya. Na yanzi za nyo na yanzi kebujo waka polisi te innocent. Na ye na simi ye nyo webali nyo webali lidala. Muju kilo mwami oyo akola atuwale kwa sise mpisa mu polisi afando oyo muju kila ntino tuamula janira konga waliwo abagenyi betwafu na ku TV mu programu ya fekoti yaba antwebeda wo echiro sawa bili paka sawa nya tuafu na abagenyi beba kuba masasi mu district ye Kamuli abagenyi abasatu waliwo msirikale ya kuba abantu basatu amasasi saidi yeyo atene bataba janjaba. So twali tulino kuengejinga fando yo na yomuli mubanangi njaga labawa update nti gutambu debulunji. Polisi kwasa ganyizo omulimu ogwo bulunji abana batu baba janjaba. Haba edi nebi undu ebi samu samu bibyo bigenda bikwata. Then abali obubi enyo bageze zako. Tweyanze nyo tweyanze gafande. Abena rufenya muba twebalize bebali kola mulimu gwa tendo ogwo. So omuntu wachala wano mu studios abataze kuonona abanonya justice. Abanonya justice. Tetwagala kuulira nti oli yakutta mafuta na ayuwa ku kizimbe na akikoleza. Tetwagala kuulira nti oli familia yonna bagiwadde obutwa. Tetwagala kuulira nti oli yasanze munne ku lugudo na amutomera. Tetwagala kuulira nti oli baamuguliridde ne bamutta ne bamukuba akatayimbwa. Tetwagala kuulira nti oli yabadde ayitaayita ne bamukuba amasasi. Tetwagala bino ebintu biri mu Kampala, biri mu Uganda yonna, bafumbo buteewummuza. Honorable Mbadde Nteesa, era nga nkusaba okkirize tubayambe mu nsonga eno bw'obanga toyina kigendererwa kirala. Okirize tuogere ne bank emilioni zino omunana wafunikewo omuntu owekisa nze sobola okubayamba abaterewo obukadde obwo omunana obukadde obwo omunana nganze kyensaba kiri kimu oveeyo mu kamori obu ote mukole endagaano enyumba esooka eveeyo naye nga tennavaayo tusooka kola ndagaano kuba obukadde omunana bunoona bwemanyi tugenda busasula omalo owete onzirukeko mbadde nsaba honorable tukutereye miliyoni zino omunana okole endagaano ng'ennyumba eri mmanyago noono omukyala gwe wazaalamu omwana that is we kiba kikukolera naye woba wamukoowa era vaayo ngambe nti nze naako y'omukazi siina kyemuka tulabe standi wawo oyimiridde kubanga nze mbala ennyumba yamwe nnungi nnyo it's a very beautiful house naawe kugasa saa zino mwoli mukalu naye osobola okugwa ate nyumba yo gy'obadde okozesanga ekuyambako mu bizinensi ez'enjawulo tekayo looni tekayo endagaano ne bakuwa ssente so mbadde nsaba olwaleero kusawa mukaaga honorable itako ku foundation tuwogeremu kubanga taata w'omwana ndi naye wano mu studio noono omulaluwo naye ndi naye tulabe engeri gye tutuulamu olwaleero bw'ogaana okujja mukwano kati awo nja kuba nange siina ngeri kati gye ntaasa awo kiba kisusi kiba kigenze kati kudala ddala kiba kivudde mu mikono gino kati ebino eby'obulungi kati tuba tugenze kudala kati ddala ye nansubuga kugandi wakiri okulemererwa wakiri agenda kwonoona ali kulayina tenze saagala ayonoone oli mwana bakuzaala buzaazi oli mwana wa muntu fenna tuli baana eri Katonda so twagala omuzannyo guno gubalansinge ali kulaini. Sharon yaga mambo fetwagalawo na rebo yenyini. Mumwagazaki. Hello mami. Naye netwaka. Netwaka kusumbu wa dia. Network ayo baby. Hello.
Hello. Mami wa malo kutuweleza.
Wabale kuuliriza mkwana. Wanji sebo.
Kare mami. Oipti.
Wanji sebo. Wabale kuuliriza ono kamujeko network ennemye.
Nze kwendi.
Agwe kuoli.
Ono wamuita msoke ide chidusu.
Yes sebo.
Naka okulike nyo na okwebale kunyumya n'abantu.
Amina.
Kakati andi naka. Waliwo omukyala wano haja ati awuliriza programu yagala kubaako ne kyayogera.
Kale.
Naka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Hajat.
Ono Hajati mama Sheira ekidusu.
Yenyabo.
Na kampuliriza Hajati munnango oyo naye ankwasizza obusungu. Kubanga waliyo ebintu ebimu ebitasaanidde kwogera ku mpewo. Oba simanyi nti oyagala nnyumba. Lwaki owaagiriza bbaawo nti simanyi yeebaka n'omukozi. Oba bwonabwona busungu bw'abakazi. Omusajja waakwana omukazi akusinga omuteekako ekinyigiriza. Naye ensonga yoyo taata tebagireeta mu studio. Balwanirire ennyumba nga bw'agambye. Naye ate we munaasasula ennyumba ne wembeera nze nga nze musajja. Nkomawo ne mutundira mu nnyumba. N'ebyokkola.
Bannange!
Dennis, oli okula wakuguka mangu ino. Kiki ekikukuuma ng'ojja waigulu awazira akulemesa.
Okubita mu mubulamu tikiida na mukisa. Nfuireyo ino okuba nti era okuba kyenenda. Nekumaakuma okufuna ekirungi okuvamu ebyo ebineetooloire. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye dange nga dhipiryapirya n'okuwuna akaloosa. Kinamba okulembera abandi bonabona n'engeri gye nsoboire okusigala waigulu w'omuzaano guno.
Wow, ekyo kituufu abakulembeze bayaayaanirwa obuwanguzi.
Funa obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic asinga mu Uganda. Usigale ku ngulu. White Star Magic tasaagisa bukyafu. White Star Magic All Day Fresh Clean, the number one detergent in Uganda.
Ah, aja ti amuwadde gabuwanti de kabana kapachi bwe bamalote kayo munana gwo
baje batunde.
Gwo jikube bey. Ekyo kinakirowoozezzaako dda nze nnengera maaso. Ali ku layini.
Halo?
Halo? Kale namwe mwebale kutumbula. Oli neighbor waje ati ono?
Oyo mama kapulo mubwaja abona bali nga ajja alekana nga babi akaba amaziga nga tugamba nti waluali bampapanga. Naka jangu.
Otukoza ubi nyonti no net gundi edobozi lyo liri wansi tetusobola kuuliza. Kalobozi kali wansi abadde awera mukyalo ono bujulizi agamba nti yabonaabona nnyo nebba. Byatugamba bituufu. Oli avudde kajja ti agambye ono bubali eri musumbwa. Ali ku layini.
Halo naka.
Wanji taata.
Kafero ya yimba na agamba muka makuwange akumange kintu ekirala. Na kufisize mizimu oyo. Omukyalo oyo nga Muganda. Antwazika nyo. Gazi omusajja Omuganda. Bwayogedde ebigambo ebifaanana mbwa ne wankubadde n'atabaamu nami. Tetugaanyi naye nga byonna mu byonna. Oyo omwana ali mu studio taata w'omwana yakukuna endowooza eyakumye nadda. Kuba guno omusango omukazi yatugambye ali kigambo nti. mpozi agomu mkubu umugira njobe geni apuni nche nyumbe yomukaji alavi kayaji na yomu mkubo mkazo yonaka panka yyo ya wadi kakunyumbe yu nche evangi kwa omucharo ya sogoroku laba agamu ya mkubo mkaji avagonja wa jirida natu kemba weyo tira tuwe bogeda umugira njobe mozi
ndiyo msajia bao ya sasura da banka temu banja na embu ya wandika kubu wandisi chigachi wandiko osatire
na kadimandi noti nazikuwa haba sajia baja kati wobe iragwe ya sasura
luliru gambo wa muzira njobe ya lukubye ombo kusenzira kurisachi jebaina bao ayagaro satire ofurume
uleleza
eh.
Probation officer.
Ye inga senti. Ye gundi equity teri wo.
Probation officer.
Nga branch te tugenda mubanka.
Uliza naka. Probation officer.
Branch tuagenda chi. Na branch ye. Chi. Branch chi.
Equity bank.
Wa.
Probation officer.
Wano.
Wano wano. Tuagenda na ye paka munda na alaba manager.
Tugende.
Na gamba njagala sente. Fetuagala ulimi wa sente. Mutuwe sente.
Ne.
Wewa le kutumbula.
Kwa sandi tuse wano. Nyomba ye antu usiza. Kwa
sandi tuse wano. Nyomba ye antu
usiza. Ah. Njeru.
Munangeru munange muulira naye speed yakozesa si nungi si yetaaga okukozesa ku muntu ng'oyoona lebo
gwoyinako kyeweetaaga
gwoyinako kyeweetaaga kati balabala mukuba mukafaananyi singa omwogerera bwotyo ituufu biyinza okuba ng'oba byaliwo naye sikekana akaseera akandeetaaza okubyogera singa ona lebo agwa akalulu olowooza aba agenda mulowooleza ki
nga itata wabana
abantu nyo wabanga baka mumie aja kulowooza ndi gwe wamuleta ku mpewo n'omwogerera ebisongo obwe bityo egwo mukyamu egwa mukwisiriza naye ngate bantu be baka mumie kale tejandibadde kirungi nnyo nze gye nsaba munangeru munange oyo kuba tuli bawamu era nnyenga
bagamba kendeeza oli mweguye bweguya
hello
Wanji sebo.
Awe chitiwa.
Wanji tata.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Programu yonajibulizo kufolwa jo. Nempulira munga waliwo okwekubira. Kubango mchala wabanga wata andikira kumezi branding. Ayatunda puluti yo kutoka uri yao. Mulimu ebuba, mulimu eiwali, eiwali uva muluganda, muli itamutia, tovudia. Na ya temba densa babife kumpeo. Wachiri tususinka na wantunga nangi mkulu munabwe wendi tusogoroku vio gerako. Kubanga tukirize, omusajja yazala mukazi omwana, abana babiri. Nebatuka kumbela jebaliko, na iwe iwe la kumpeo visajuka bubi. Icho mukiso mubi abantu abo mbamanyi.
Hey.
Zenjagala tutule nabo, tuogere nabo, tulabe ngeri ekintu ekyo kiggwa obulungi kubanga olubeera ku mpewo byongera kusajjuka kwe kuteesa kwange.
Monday, back on Friday.
Tukola kimu kyakuwuliriza nakapancho.
Kwanjulira Fortune Gold akulibwa Bidco Uganda Limited mubipima ebyenjawulo ekitundu kya lita emu esatu n'obudomola obwettaano Fortune Gold butto mulongoofu talina bulabe bunnaku bulamu ngagibwamu nsigo z'ebirime Fortune Gold ekyokuddamu kyo eri ebyetaago by'okufumba butto asabikiddwa obujja mu ngeri eyazaabu Fortune Gold akyusiddwa obukyusibwa mu ndabika yokka womesa by'ofumba leero weegulire Fortune Gold mu dduuka lyonna erikuliraanye ne supermarket Fortune Gold omi bwa Uganda
omuto gokuluma musuuda magolo oba owulira omuliro mu mubiri gwo ng'olambaire obwire oba okulumwa ennyingo n'obulezi bwa Chocomel bwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo balwanisa endwaire edikuluma needo ediyinza okukosa obulamu bwo Chocomel
Well yakakasibwa National Drug Authority iwamwe taga mwagane mu pharmacy ni maduka gatundo bolezi muiwanga liona liona ate iwalo mwa maino uli saluyiro lala botaye kinogo gweweke changagasa nalala amaina gaguba obaga galimwe bituli ebibune birumanga bose nya bibwa mu sai sai oba ngouna kanwa sene sanena habu mouth wash toja kwaidusa wiwala abafere batakuguza kapa mukutia ngujeta kamyo kakasanga ogulana na mwene tibakuguza chifana na nana obolezi choko melo habu medicine ni nana habu mouth wash bona bona bwaka kasiba National Drug Authority elango bwaka na mudi pharmacy ni maduka gatundo obolezi mwiwanga liona liona.
Wewa, utukomyeo mu program ya fenseno, nyiga stabili munana, emosita mkaga hash, oliokoza nye bingo, tewera vila Airtel, tewera vila MTN, mobile money. Haji siraje chibu gudu nkende mbi, azira tabu, tata wangu umupia. Yadda mtufecha mzei kawesa agamba, nti program wenu tusoke tujipozinge, esoke deke weru, tulioke tujize. Natubulila bauliriza biava mkuronda. Wanje?
Haji. Kitufu nyo haji cha gambie.
Ah.
Kubanga nze na kugambie okuve gulo. Haji ati. Ngoli na kuchoya gala kumuntu omuliro teguzikiza muliro. Haji ati olimbo bubu kanyo. Omusajja kano kisike kasera kawali jidemo kuogera vili. Wali ze kumpeu ngo complaininga vya njuyo. He? Nei walese mu bilebila. Itageza nti watademo feeling yeri. Omono nilakaru omuswaze. Oyo msajyo inakuda kumavivyo fukamide. Eh? Oyo gena ye kubagwe wagwayo labu ya kusila amansi.
Agambi ya mbo.
Kwa ono watakoze echo. Ogenda vira mwavo.
Amufukamide.
Kwa wetaka gori no kumweguya. Omuli otebuzi kizambuliro. Aine kuruhani joganti okute kuruhani. Zendo zandi kuruhani ne Bible jensoma. Bichu kamu jasti lulimi. Luliru wala buno, luzungo, walu sogo, walu ganda. Biko ntana nyono okuwemula. Okute kuruhani mungalo zo. Ogele vigande vivi. Tunasegera fiyani tukakasanti biogela bitufu muganda wange. Biliru mna, biyo mwa nda bichibi vileke biveko. Olwanire njuyo. Erofu kamire wanso mwami ya kuleke mumaka. Na hivyo vyo liko mganda wangu.
Toyo enda kufukamili.
Onaba toko zechi, ogenda vila mwa.
Kuchu ya kula naa kamwe nini oyo mami.
Togenda kufukamili. Na hika tiyo kufukamili angu ufukamili o mtu ngo inachomo etaga kova akoji.
Na ya jaku neto ondela wana baba deyeba kila kumuguliri
gani. Na inga rachi yeba kakuba usigaru babobo ka. Ogambye bawa ina makaga njawulo bakazi banabalala ngate bavanga yo complaining anti honorable yeba seko kubakozi be side ye
kisoboka kubanga bo balite banaba kuwata kisoboka kubanga nze ato muchala asiba wakasura uto bana mukwatira dio mukozi nganza asiba mu town alekerero wanga agenda kubanga omuchala omukulu asiba waka
haja tsembera kumzindalo
nyenyabo
ojja kufukamira honorable tufune che twetaga obanede.
Naka.
Wanji.
Nja kufuka mira.
Ha! Terera burungi kumuzindaro.
Nja fuka mira. Nja fuka mira.
Nenga omu.
Na yewe mbanga nze yali fomba webintu byali.
Mauli ragasano sokuva mu MTN. Yogera ero yogere kubei dondolo. Gula bando yesingayo okuva ku agent wa MTN akuli okumbi obanigabwa star ndala not star ibili ndala hash.
Okufure dakika kinane ndokuogerera ko MBZ 5
nokuwereza obubaka butano bulambirira kunusulu ku milwonka okumalesa wabina ina nambirira. MTN ya wala tutulemesewa.
Enkola
nobu kwa kulizo. Oino bijira. MTN runga mizwa. Naba Uganda Communications Commission.
Chakuiga. Zino ze tuleta lessons. Muchala munange alieyo. Tolinda kufana na angajati. Omutima gwa honorable na omutima gwa jati. Bombi beba manye chiri mundamu wa wifite tumanyi. Tolinda kubona abona boti kutoka kusalino. Tolinda na mukwano gwange gwali mukatali. Kole bibyo. Wabosa ze okola na balu muteke mu manya gati banange biruma ngozimbi omuntu nakwefulira abakazi befula n'abasajja befula abantu befula. Why do you trust someone like that? encha sawa yonna gwokaddiwo sensebuka ogworubege zisitroko zi precious manyi bichi nafuno wakabina abana batondwe encha neggulo. Hey!
Na ye naka
moja che ulira
naka ulira nga nagambye kulambulira mwami oyo
hey.
Bakagwa tuogere kukuivutirira mukagwa ii muchiulire bulungi Rico Cubes ku string ali wano kugonza mu mfumba yo nokuongera mu buwomi Rico Cubes obuwomo bulungi boidi butibuterebwa walala mukasaketi kalala sikabwa busike oyuze omementule ka Rico Cube kalala kukalala akalungibwa bulungi tiwakali kuonu.